studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
sakiraabe heediɓe on e jam hannde ɗe ngoni alalbaare noga e nayi lewru mars hitande 2021 sappo jeɗɗi yamde ƴaɓɓorima silima capanɗe nayyi e joyi Ousmane Niali Boule kabaruji ɗon jiire to ɓoggi janɗe to on kumpitete wiide le Mali ko ɓaddoto yimɓe temere nayi on ƴiwata hitande fuu saabe ñawɗoyru heraneru ɗi adaduuji gollirde leydi meɗen humininde haɓude e ñaw o hokki ɗi ɓe kolliti ɗum ley ñalawma adna keƴanaɗo haɓude e ñaw o jambinaɗo hannde noga e nayi lewru mars ndu murtere golle transporteur en ɗum woni huminiɓe yawara golle fuɗɗiti hannden fuu wartino worunoɓe ɗo ɓamako ɗo sotramagaji mobilaji taxi ngaji kañum e moddoji taxi ji puɗɗiti yawara muɓɓen ɗi nangi laawi ɗi tatteji fuu yurmede ana mawnuno fara bugu caggal ko gendi ndi yoppita saabe dewral selde baasi ko signinale yontere ƴaɓɓene nde galleji ceedunoɗi lebbi kewɗi joni jiidi keñal ley yagol don nelaɓe fa dewral waɗa e wi nelaɓe ɓe yimɓe gendi ndi ana mbawi yaade warde ɗo weli ɗum ɓen caggal han ka jamare nde kay wona noon fu susiri fa joni yoɗi woni sembe kabaruji ɗi kikiɗa ko bisimilla moɗo hadaɗo studio tamani kala ɗo gonɗo limmali fuu e manggal mum ley Mali ley yimɓe ujunaji sappo e temere jetton e capanɗe jetton e jetton ɓe ɗoyru raneru nangui ujunaji jeegon e temere jeenon e noga e ɗiɗon ana goni e sawrede ɗum woni hono ley temedron fuu capanɗe jetton e ɗiɗon e wi programme national woni gollide humininde haɓude e ñaw o ley ni wonno ko yambina hannden ñalawma adana keƴanaɗo haɓugol e ñaw ɗoyru raneru e wi kanankoɓe docteur en adadu ɓe ñaw o woni e muɓɓen woni tiɗalla moɓe jogui andude faɓe anda ɗum leydi meɗen di ko yahata yimɓe temere nayo woni hitande fuu ƴiwoɓe dow saabe ñaw ɗoyru raneru ndu acci hakke e wi gollirde humaninde haɓugol ñaw o eɓe darta e jamare nde faaboɓe faaɓe kaɓo e ñaw o fa gasa fa ɓeydura ene faamu keɗɗene Mamadou Sama Sew koye Ali Cissé
ɗoyru raneru nafa hande leydi men ndi yimɓele ne nan jeebo sanne kabaru ɗoyru ɗum woni ko holliti ardiɓe heeƴo leydi ndi humaninde ɗoyru raneru e wi docteur Youssouf Diallo yumna golliji gollirde humaninde haɓɓo fewde oɗo ñaw o anditinde ñaw o yo tiɗalla mawka
nde ñalawma hannde somi kawrintini adadu yimɓeɓe ñaw o woni muɗum ana mawni sanne saabi yimɓele ɓe ko heewi muɗum fuu wona pamanɓe ñaw o ɗum saabi so eɓe keydina bangge miɗen mbawi ɗojjude mi milan ɗoyru ndu ka ƴaɓɓoto mi milan ndu kase mbiɗen mbawi ɓamude leɗɗe ɗimi keeɓi fuu mi cawrira tawi wona noonne wurdi
ka noon ardiɓe goɗo heeƴo haɓo ñaw ɗoyru raneru waltini hakkillaji jamare nde dow ɗumcangol hoore oɗo ñaw o sabrugol muɗum no feewi yo dun maire ɗum woni ko holliti docteur Youssouf Diallo
nde leydi amen ndi nde ñalawma hannde miɗen jogi nokkule faa heewi to leɗɗe sottete min tawta anndude ñaw o min cawramo no haaniri leɗɗe ñaw o mere hokkirte nde leydi ndi arande nde temdere fuu capan jeenayi woni ɓe min cawranno nde leydi ndi ngal ñalawma hannde nde temdere fuu capan jeɗɗi e ɗiɗi ɗum haana
yalla anditinde ñaw o e yaafinde sawrugol makko gollira nde huncani hoore ati dabareji batte faaba wakkande kaalisi lolirɗo fammo dial keɗɗana docteur Youssouf Diallo
min gon balligu uroji leɗɗe sella min keeɓi hawrintinde jawdi nde adada muɗo yettoto millioji capan jeɗɗi e jeenayyi cfa min gaɗi imadiraji nde suudu ministre kumaniɗo callal e leydi ndi yalla mbiɗa keeɓa timminde ñaw ɗoyru o yure nde leydi ndi
ardiɓe gollirde humaninde ñaw ɗoyru raneru ndu miccitini wiide ñaw coronavirus o dun waɗa hello e dow huncangol hoore ñawɓe ɓe alhaali laati ɗo sababu o ñude sifa golleji maɓɓe ɗi
yimɓe ɓe ñaw ɗoyru raneru nangata ana paɗitetno caggal e wi kanankoɓe dogotoro en ka saabi hollide goji yimɓe mbaylitino jogorto ñawɓe o ñaw hono o ñawɗo cantanaɗo mbiɗo pati inde muɗum haale holliti wiide sakiraɓe muɗum paɗitayno ɗum caggal tiɗalla mo jogino dow makko jaati wonno kayɗeɗo ko wiɗo faccitango Ali Cissé
dogotoro en golloɓe le suudu dogotoro sogoni ko woni kaybu ɓe kan leɗɗe ɗe ɓamannomi ɗe wakkati fuu non min teddini ko ɓe mbi ko fuu min teddini noɓe mbiri min ɓaman leɗɗe ɗe nde ñaw an o saatu fuu cuuɗi gonnomi debbo an wonno kinnotonoɗo kan hono yimɓe keddiɓe wordi le galle to min heejinaka bangge feyi miɗen wawi wiide dogotoro en ɓe ni woni keedinɓe kan bangge seeɗa ɗum ndu weeli kan saabi ɗum haaɗi kan waytidde ñaw o e yimɓe le ɓattiɓe kan heddade cuuɗi ana moƴƴanno kan min hoore so mi won cuuɗi miɗe welti ko mbawmi hannude ñawɓeɓe tan woni ɓe kinno hoore maɓɓe ɓe jokka ɓamude leɗɗe ɗi dogotoro en ɓe hokkiɗi ɓe goɗɗito yimɓele ɓe ñaw o wala e mum ɓe kana heydinede bangge saabi ñaw o ana wawi sawrede
sakiraɓe andondi kabaruji fuɗo mbawi heɓudedi dow bembe ande ɗe dow hello amen facebook e twitter murtere golle humini be yawara woni transporteur en holi tama wiade darnama no murtere de darnama illa hanken wattu min wi e wi jokko hore syndicat mabbe o dewral wadi hakkunde mabbe e kofarne ma o do tobbe yogaji himmeji mabbe di be darti e murtube puddita golle kede ko saka jakite jokko hore syndicat transporteur en mali wime do facitango Mamadou Samaseku.
Après longue discussion entre les représentants des organisations
Tagal Kardal e wattu juddo hakun hejabe gullude de kanye ministre nde gulli tama yo mutere golle nde darne to fon de breji hebanama himmeji yogaji no yabir ele ngal do kaldal kanon ali hokama yogaji e majji kay no nyande alkamsare yalla batu ministre nyande alal bare nde na humti na kabar mudun hore den nyande alkamsare ngal an batu du kabar piage o den gor fuf na hani fuf de golle wattu 0h transporteur et commerçant mb fuf
les transporteurs les commerçants les bouchers tout le monde
taggal ko be jaltiti e murtere mabbe ne transporteur en pudditi golle alal bare handen do bama ko do sotrama ngaji kewdi jama ana jietena do lawidi mobilaji taxi ngaji kany e motoji taxi ji kany en du ana jie do atidi hedde jamare de holliti weltare mudon do de dabere syndicat transporteur mahamman baba kunta yele ngendindi daro di no dum gore anni ko hebinen do faccitan alisise
so ya warta yimbele be ana yafino bete kenyi wana non dum wordino bete alal barnde auto jungo nyamo fayotto jungo nano mayango sutramaji taxi moto taxi ngaydi ana wayno taykede dati difu do woni ko tayka le lumo raida do dum donno be mobilaji di wari fa buti jabaade noddango syndicat no kule to sutramaji di darto noto na butino mobilaji jamande fayotto yimbele jeyo be ka holiti wide ko kongol murtene imminako weli dum en sanne le wimabe murtere ñaloma goto darne mudum tayka ma sanni be ya warta yimbe fayetto de lumo e be narda syndicat en yimbe le donnobe mobilaji di kan horabe leji ni dan ko hawri de mudum yella e be keba hadude on odo tiddalla be ñala de garode mi titore wiide yimbe le donnobe mobilaji di wadi murtere ne fa hollita laami be leji di be ngana jabube yobude jawdi di be biya be joba fa laawi di mudnire ko noddirte frais de péage
nelabe ko yata himbe chapande njoyo maire en commune dogo firikany e hejabe ho conseil islamique jottege kenyen no gatati lewru marsandu farabugu fanda yagol mabbe ton yewude yalla dabere mbiyande selde e basinde ana wondi etabede hakkunde don sankobe gube jaddin kobe ko be dewru do mudun le hakkunde lewru marsandu sini nelabe kolitiwide ana belti ko njiton dun no himbe wombe ton ben kay kolitiwide fa ana kulipati dum wartano dum worno an fa beduren fam ken sise mamadou samaseko
farabuguto kaldal kawral tinina ngal sappo enay lewru mars betino hakune haabe kay ladden kobe ana teddina du won ko nelabe ho conseil islamique kay lamibe commune dogo fere tayki talatare nogay tati lewru mars sitano 2020 ngal lurani kuyangal ana mawni no sanne yimbele kurtibe cheydabe certunobe ana heba lebbi hebi yidude non holitiri wiide kejaado ho conseil islamique kalo hakune dedo gu muhammadu mufa haydara
min dawi yaade e wardi to farabugo don no tawe tidala fuf min jiyay marobe dabaji fulbe ngar yewde dabaji mabbe yeso dum sunkobe an wodi non hakuna amne yimbe le be bawna fu yidude e rewbe mabbe sukobe dum no bayrube yide abrabe mabbe min be da fuf naati farabugo e le kuyam talkuru nyufugul basi na wodi tabede no haniri
dum e tawede mudum fu yimbe la jodibe le odo nokku ka holiti wide hola ki fey so kaldal kawral tinangal hakuna dedo gubbe ana teddini e be kuli fati soldats en leedi mali bonna kaldal kawranga lewi odo chubado ni commune dogo fere soldats en be ko watta ko ana fanni ga dum e tabede mudum fu holiti wide dabere odo tiddala ka wawa hebele fay nokku so wana ni ngalure farabugu jumana kuli bali joko arande maire commune dogo fere
yimbe le yoga be farabugu holiti fa hande na wonde tiyalaji yogaji batte larmi mali ud soba yite do kala foire mabbe joini fana mangal be be ne wana fi nota de hibngoji do bul fuf wadde di no holti be wide fande bura dewra tiyalaji di farabugu do fuddi nenno so dabere na fiya dun do hani fiyade den nabi o waltina tilaji mabbe min ngoddi e golle o so Allah jabbi
mi ci to den wiide gube jogi be kaborde jihadin ko be ana uddi ngallude farabugo ne ila jeegon lewru octobre hitano 2020
tiagal dubi tati ko darna no yambere dandirgol donnugol negosoji ko be noddire turdi mali fuditi talatar yabbinande ko wana mali de yambere jena berde hawrintini leydi afrika jena godde be dado be nanno dandirgol gol be noddire turdi mali gol doggande le nokuje kewde ko yata kilometreji temere jeegon e chapande joyi e e hakunde Bamako e region ngaji hono kulikoro kati Buguni e fayotade Sigaso kabaru balon kikida ko o men wattu joni o Mali e lagine an gonduno fidude do pide pawide do nyalo mo joybo yaltugol e yagol kan 2020 ko han fede leydi Cameroon no match o kay wattu joni on hante o timmi e leydi lagine ndi tapi Mali 1-0 fabedure en famke en mamadou samasiko
fedde yabbindi yaade final jagabulen be silin haani fidude hande seni ginogobe hebi kawdo jagabulen be bi ngadan qualifi car non yalla ebe ardo leedi malindi silin national haani dun fide namibi ele karute chakitede non jidi heddade ardo pul o non dun lato dido halaji woni ko entraîneur jagabulen leedi mali mohamed magasuba hali leedi gine match o fuddi to latrice general lassana conte nongo bangi goddo dun donugol negeso mali tour na jukiti dadon dral alalbare hande wadate do kiloji temdere chapane na e jeddi hakunde jiwo ekita talatar kenyan chagal kiloji temdere e sapo donno woni geso leedi mali sidiki jara ardiki wattuma be jotti kulukurunde denno hebi mayu olo joki be mo ngoni burkina ko be dido lede jene godde ana eli ngaldo karotal don gol ne geso mali tour yo lede senegal maroc guinee mortani benin niger gambie cote d'ivoire e kanye burkina
Sidio Tamani, de Faba Mouya, gouvernement de Suède, Danemark, Suisse, République Tchèque et Union Européenne.
Sakirabe en jaran daro en kabaru jingon ile region ngaji meden di en jaran ka himbe jom en kabaru anda ngoni kerteke kenyen dawobe do lawol kai awuru do hakkune mudo nawara kilometre ji chapande jeddi e wi dawobe ko wonno e juddi mabbe futeta mo hono kaleseji masiriji fayotade telefoji be quality wide fay hono dawobe yaade jolar jaati anan gonno e mabbe don ko himbe ton quality wide ko yata sabotoji nogay ko benudita sak mortiere ndokama taratar jabene direction regional protection civil kulikoro gol fab gol be kultivire bi ngendidi goto ndi bi ngendidi bi ngendidi goto wadi dun dum wadam fa kambe don be protection civil be fa bobbe hono sey yobe do kasaraji lawi kebe ngatta dun le hen dun wonako horebe gollide ne kultivire sakirabe do kadu den di kabaruji ka andon fu do baa hebudo di do www.studiotamani.org do baa dun do numero via mo 37321. Wassalam.